Swag City don't get.
Zuka bize. Tuko bize swag sire. TBT vremenis. Kumbu tu manze. Nakumbuka. Mimi nakumbuka je, we unakumbuka, wazee hukumbuka hata zile zilizovuma. Mimi nakumbuka je, we unakumbuka, wazee hukumbuka hata zile zilizopendwa. Mimi nakumbuka je, we unakumbuka, wazee hukumbuka hata zile zilizovuma. Mimi nakumbuka je, we unakumbuka, wazee hukumbuka hata zile zilizopendwa.
Mimi nakumbuka ABCD kwenye chat na nakumbuka nikibaye mkate na ndururu na nakumbuka hata zile games za utoto. Cha baba na mama aka Kalongo, Bricky cho icho chobo wango to dupo pararo na dandiro blada banota po na mfara kwa baro. Nakumbuka skamare tukicheza kamare oringo bubble gun pate bushe handing ma odede na manyonde. Nakumbuka hadithi za babu na nyanya na mafundisho ya baba na mama na amri kumi za Bible kanisani, kupiga swala na kusali kanisani, darasani bana viboko za walimu, kubeba mahindi na mandazi mfukoni. Aki damn days bana, kulikuwa na vituko. Kulikuwa na vituko.
Mimi nakumbuka je, we unakumbuka, wazee hukumbuka hata zile zilizovuma. Mimi nakumbuka je, we unakumbuka, wazee hukumbuka hata zile zilizopendwa. Mimi nakumbuka je, we unakumbuka, wazee hukumbuka hata zile zilizovuma. Mimi nakumbuka je, we unakumbuka, wazee hukumbuka hata zile zilizopendwa.
Mimi nakumbuka them days tukisoma na kuhustle same way, matangazo ya vifo at the end of the day, na nganga na kwa giza nipate on a ray. Zack Mola kina bigi efando kina ray, hit track iki bounce kila mtu sema hey, na track make hey mapema in the day. My haters wanna say walisha ni betray on the knees wanna pray, my vidana ze play vile life ilikuwa hard kadimanga at times tungi go nude bila kumanga. Hatujaishi sana but tumeona visanga, wase wale mafala na wengine wajanja. Kwa bez na kikanja mokoka na waganja, kwa bez na kikanja mokoka na waganja, mokoka na waganja.
Mimi nakumbuka je, we unakumbuka, wazee hukumbuka hata zile zilizovuma. Mimi nakumbuka je, we unakumbuka, wazee hukumbuka hata zile zilizopendwa. Mimi nakumbuka je, we unakumbuka, wazee hukumbuka hata zile zilizovuma. Mimi nakumbuka je, we unakumbuka, wazee hukumbuka hata zile zilizopendwa.
Mdogo mdogo tumegrow tukiflow na system, top song on the chat ni madilu system, short za speeches tukiingia system, marega na linga hakukuwa na rhythm. DJ na cassette everybody feel it, matash kuchatana to confuse my feeling. He beat to me kill tunaongoja mashili so like MCs from their tooth wakisikia ati.
Mimi nakumbuka je, we unakumbuka, wazee hukumbuka hata zile zilizovuma. Mimi nakumbuka je, we unakumbuka, wazee hukumbuka hata zile zilizopendwa. Mimi nakumbuka je, we unakumbuka, wazee hukumbuka hata zile zilizovuma. Mimi nakumbuka je, we unakumbuka, wazee hukumbuka hata zile zilizopendwa.